More music at NigerHighLife.com.
Mana okwu bụ ka ibu n'ọnụ ka a ga-eji kwu anụ nke ka a ga-eji bi n'o.
Ndidi kanyi ndidi